yande joni litere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Korija ñallemo hannde habaruji men haala gollal paddorgo ndiyam ko watte ko wite barrage kandaji le région mo Tillaberi e dow hembre golleji ɗi enna gollama fa sappo e ɗiɗi nennene ka gollal ngal ɗon duuɓi jeegon e ngal won e hoore maggal e nanan hono woni ko fawar jondu kondan waɗi ele balɗe dow fiyo. Caggal kaldal e rafi nardal ko waɗi hakkunde himɓe tawaɓe e nder wurtede simin duwor e nder fande région mo Agade soɓɓire mum ton e fande campagne wonɓe nan fusa kaaja hadde mabɓe ene watta sollare ɓen endan hande ndu konda ɓe gaɗi hono fande jonde mette. Nonne fawade jondu konda e altinere fu ko mbowɗen wadde kam wonno habaru filla sariyaji yitugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe en kalan haala gaɗɗol talkidime kiccukaɓe kodi jagñalli e mon Soumana Amadou jangan ton habaruji e fulfulde. Non wontiri kodi jam won e moɗon habaru ko puɗɗirte ni wonno gendarmaɓe ɓe leydi Niger joyon kañum woni ko wara e debbo goɗɗo du kondan hono barmi ɗum du kondan yabere sottide kamwon ko barmi ni ɗum du kondan waɗi ni hono mobile goɗon kanka e bonna noon gombel gondu wulama fa hukki ɗum wonno ko waɗi caggal hippitere wande ɗum du asewo enda hono fande nder département mo Abala gendarmaɓe wiyeteɓe Garci latiɓe ka en watta gam batte domugol keeri leydi men Niger e durdugo e ɓiɗɗam bonɗa ko nder région enda mo Tillaberi. Ɗum waddi ko faware joni du kondani maire o haali o wi maire mo faware jo sanam saabu to wonto wurogo ɓatti wurogo du kondani wiyta kena abare abare on endan to wonto hono nokkure hippitande enda waɗi e dow gendarmaɓe ɓen endan ɗum ɗum waddi ko faware joni du kondani himɓe endan ɓe tokkitama ɓe kokkitama saabu abare on endan ɓattoye keeru e maali nonnon du kondan hokkitiɓe ɓe du kondan hewto keɓe barmini ɓe du kondan kamɓe waɓɓe hippitarde enda yerno maire mo fande sanam haaliri wakkati mo studio kala ngu noddunomo ndene en mi haalni o wiide ke Garci kawo gendarmaɓe wonɓen dooma keeri e durdugo e ɓiɗɗam bonɗa ko hono fedde noon joƴƴina duuɓinaa ɗiɗi e sappo e jeeta nder leydi men Niger. Nonni fa waɗi joni du kondan ni yerno kaallunoɗen ni fa hannden tawa du hono jande e tindi ko waɗa e dow filla ko darto hono soogeji domoji keeri ɗum du kondan gam batte waɗandeɓe cellal saabu Allah e tawama ni hono himɓe riwoyteɓe to e nder leydi Libi e riwoyteɓe fa wara jondu kondan leydi Algérie waroɓe nder leydi men Niger ɗo enɗa wakkatiji goɗɗon soɓe kawri e sogeɗi enɗa eɗum woodi hono rafi cellal koɓe mbawi battude ɓenɗon ɗum waɗi koɓe gandana jande e tindi ɗum du konda OIM kam woni fedde hono fawarjo duniya dow filla dillowanɓe kañum e hawtade ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe leydi Niger kañum woni ko waɗi ɗum nani ko fande mbiteɗa Hassan Hamidou goto e gollo ministére cellal o haalane Moussa Mamman Koro jande ndeɗo
oɗo andi hedde Libi e Algérie dillanɓe leyɗe koƴete ɓe coƴƴite no ɓe ɗuuɗi ko woni no wara bakoye ɓe coƴƴite ɗuuɗal maɓɓe fuu du ƴuutana nder leyɗe jenane woɗi du tonimɓe kawriti fuu na rafi cellal heɓe ɗum saabi komin aadi wadde hawritere nde gam ekkintidde e tindinde soogeji kawjiɗi filla ndenagu tawaɗi dow keeri gam kamɓe woni artoɓe hawrude e dillanɓe leyɗe natoɓe nder leyɗe Niger ɗum waɗi komin ekkintini soogeji ɗi heɓa dillanɓe leyɗe ɓen so cella ɓe cawra ɗum ɗum woni dalila ekkintinol ngol ɓe ndeno fadde iɓe jippina dillanɓe leyɗe ɓe
hoɗan ɗacco mayguɗo
golleji hara fila ko narta barrage mo kandaji ɗon paddorgol ndiya ko hani waɗe to e nder région mo Tillaberi noni kandu golle ɗen henna waɗno hanir no woɗiri yerno hoorejo golleji ɗe projet o enda haaliri o holli o wini e dow hemre sappo e ɗiɗi fu gollama saabu gollal nga wattana duuɓi jeego no golle fuɗɗi duuɓinaɗe sappo e jeenayi hanto han duuɓinaɗe ɗiɗi e noga e joyi ɗo du konda o holli nafaka ko woni e muɗum ko wawi heɓede e nder golle ɗe seɗe gasowi tamade hoorejo gouvernement brigira fini ka e hoore mum yaari jahangal ƴeewoyto e golle ɗe tawa nani ko fawari jondu konda mbiyeteɗo Amadou Harouna latiɗo kam woni hoorejo projet o enda mo kandaji haalani bandi min Abdoulaye Mamoud ton enda
nogayi e jeegon lewru mars ƴaɓɓiɗo noon hoorejo leydi ardi batu puɗɗol golleji barrage kandaji hoorejo gouvernement du wari ƴeewi noyi ɗi goni iɗi jaara hunde noon ko ɓiɓɓe leydi Niger ɓooyi no ndomi gatti gikke e mum du sanne gaɗol paddorgol maayo Nigergol no laawol noon du e bayle du heɓe farrafi keƴora ñamdu min puɗɗi golle arane gam sayto maayo ngo senda ko campagne ɗin fuɗɗa golle jimmu
mon
en bawi wiide ni hande ko golleji ɗin do hembre on fecce sappo e ɗiɗi ɗen fuu gaɗama no min miila du yaade lebbi golleji ɗi no puɗɗan no handiri
nonni fande kanko hooreji gouvernement brigir a fini o waɗi konna yilaru le gallure tilaberi e dow fi ƴewde golleji ko no waɗe gam batte sigilade batu sappo e jeetati lewru décembre ko wiya tilaberi candalo nani ko brigir a fini haali wakkati hono ƴeewoyno nokkuyiɗe enɗam
gallure tilaberi waylake baajon neɗɗo wawa anditidde nde inde ɗon golle amma no yeyte ko nde laatoto gallure woɗunde sanne misali suudu to laamiɗo leydi jippoto on laatake fey gollirde hoorejo leydi on e hooremo min ji'i laabi gonaɗi no gaɗe ɗi mboɗɗa hantude du min ji'i ñibdiji gonɗi no gaɗe to werɓe jippinte ɗin do no e hooremo waɗi du min jeyi to jipporde lanaji piroji ɗon tilaberi no heɓoan jipporde lanaji piroji nde mangumo no waɗa metereji ujunaji ɗiɗi e hemre woɗi du ñibdiji ɗin do no e hoore mum bako faddudeji seɗɗa keɓama nder mum laabi fu kanɗi no ɗon koƴe koat tawe fadde fijo 18 décembre go waɗe ñibdiji ɗin hanta
wuro wiyetego chimin dor wonana to enna le commune mo dirku région mo agadez soɓɓirde muɗum tondu himɓe mumen nanino ñande waɗino hono fande murterere gam batte golleji ko wonno golle hadde mabɓe ɗe machine gonɗo hela kaaƴe ne watta sollare e wurogo enen torriɓe sanne ɓe gaɗino ndenne ne kay ni hono holjo majjum jondu ɓe gaɗi jonde mette gam batte hollude mettorgal hono machine ji ɗin enɗa ɗum waddi ko fawata joni hono kaalodo inde ɓiɓɓe wurogo wiyetata abba lele goo o haali ɗum e saabi koɓe gaɗi ɗum
min koƴitake jooɗa kaale on ɓe mbiyi ɓe gaɗanamin forage ndiyam funnange wuro ngon leɗɗe aawe ɓe ñiɓa cuuɗi janguirɗe ɓe indi du ponditol lokotorore amin nden ndenne koɓe jiɗi ɗum nafatamin minen kadi gam minen saɗorma amin mawɗo on woni ɓe ummina machine on yannange rewde funnange nden woni min jiita sollare nden kadi ko ɓuri mettude mi jaati tomin goni miɗen tefa narra ɗon no commandant compagnien sogueji dirku on wi garɗo do inde maire on kan hokki lawol campagne on fuɗɗa gollude hande ndenne warti hunde sembe sembe noonni minen du ɗum ɗon waɗi komin burti hande o
ɗumwoni ndenne fane hono usine o enna gollantana gam batte ñiɓɓol hono fane kologal lanai to enɗam dirku ɗum waɗi ko ministre kawjiɗo filo ndenago leydi waɗi jahangal to enɗa ɓe gaɗidi konnan jooɗo kala hakkude mabɓe ɓi wuuro kañum e yimɓe campagne ɓen enɗa e koɓe gayni hawrinde du konnan ɓe mbi hono machine uji ɗi enɗa egginte hadde wuuro ɗon enɗa ɗum wonno ko kaalodo inde ɓiɓɓe le wuuro o enɗa abba lele goo haalanimi noni ele habaruji e fulfulde ɗo enɗan ni hono studio kala nguno tawadu kodan har filla ko darto hono lekkoliji nder leydi gaya kandu konna wi'a goɗɗi se hawre gam batte allah e goɗɗi majji gala sembe ko watta ko laato lekkol fa janga feere mum eɗum nafadu konna har gomnati saabu eɗum ɓuyta har filla ko darto hono bonnol kaalisi ɗum wonno ko waɗi ko ministre kawjiɗo filla lekkoliji pamari o haali rawane o wino hantawi ɗum waɗama gaɗo majji waddi ko fawar joni kawjiɗo jande ton enɗan gaya hono fa hande ni o haalani bandi min tawa to enɗan ɗum wonno koro e noyi wonno ɗum waɗirto
avant tous les territoires de Gaya.
Leydi Gaya fuu no foti l'école goto tan woduno amma hande ɗi laatake keme joyi gannangude Gaya yaade yelumin gaɗi l'écoloji tunuga waɗama yaade tanda nder yeluɗom ɗo wuuro fuu no wodi l'école muɗum woɗi rumto fuu ɗo heɓi l'école mum feere noyi watta ko min keɓa janguinoɓe ɓen keƴa gam janguino wawta yarede nder janguirde to sukaɓe sappo tan tawi du no woodi nokkuuje to sukaaɓe capanɗe jeɗɗo e joyo goni no domi ɗum laatan to riba mawɗo gomnanti rawani wiyanoma min kaala ko heegi to min mbi gan nder commune mawɗo min goni min ngala saɗorma on jonkay sarusi kajiɗo filla jandeji kanƴami janguinoɓe ɓen kawre nokku
ngoturegroupement
o wonno muudi fa hannden tudu kawjiɗo filla ko darto jandeji pamarto enɗan gaya e wakkati o yewduno e banni mbiyeteɗo fadella alu nonni fa hannde ele habaruji ɗi no tawadu konnan ni sen en ƴeewi har filla ko darto hono moƴƴintingol naami ende konnan miccitagol l'école laatiɗo ɓurɗo lekkoliji nayi wude jeeya to enan tanut ele wuuro wiyetengo garim marma gari marama o du konna ni l'école singa kana hita temede jena e chapande na e jeddi don du kondan jangini be hewbe latibe mawbe le gorlidey sa russi der mabbe no tawa latibe hore gouvernement didon den ne kadi l'école o du nyibdi mum ko wada hawta e nyibdiji hande di enda dum waddi ko fawara jondu konna ni kawji do fille jande ton enda ni hono faane tantu mitedo kala sumayla o wi l'école o hana yoppire sabu o tariki mawdo
wannan lekol tagar marma
lekol wuro marma on no lekol non mo tarifi der no kure da mergu kanko woni arano lekoloji leedi tanuti di fu wodi nimbe mawbe jangi wurti der makol kebal mangal non to amin amma wakati ne bitirim le makko fu witanana lekol o hana la toroni darja makko no buri ni dum welay min du feeseda ir lekol o tawre ni nim dum sabi ko min bi to saito min kauri je wondirde labi je min ko jata ko mojjintini ba ko jande fuddama der makko amma hana ni ohani tawrede hande
amma ba hakke kamata aga huskata ba
e do filla jande ni waddi ko fa wara jondu konna ni jangino go ittindi wadama do filla ko darto cella bibe adamaabe dundu konna himbe gollobe filla cellal kanyo e fa wara jondu konna wadobe tewtorgal luggudu andal ka e won ko wadi hawrtere mawnde enda do fi on enda dum e sabi ko be gadi dum on kor majjundi mon ko dum nafoto nani ko fa wara joni goto e horebe warbe hawu e batto o haali
dum dan na golli tirgal no gam hokkondirde andala hebal horebe ben gollira dum dubi didi warde dubi didi miden kawra sawondirde nimbe tewteru do andal be benin e be niger wakkatiji gombe mali wadobe tewteru artoto kala golle ko wadi ciagal majjun janginol tindi wade den komin burtina lawol kessol no tewteru wadirte heba nimbe pama dum hikka komin kebi domunu anni yaji ko wada ndere gure odon andi fi cellal afrika ko torri dum woni rafi gollirde le tewteru ko min ngadi taama gollobe do fi cellal ben fu fei ko are golle kejenay dum en ebe ken ngada golle mabbe kambe min mbita jom en anni yaji dum du min jidi min yewtino dum gollire
après le mettre en réseau
nanni har fila ko darto hono yewtere men pindo hande ni en kalando fila sariyaji dum du kan wonno suka seri mama haalo e wadne talkundi meki sabu talkundi meki kan hokko suka heba talki ko diddi enda mo heba talki diddi ko nan latake ne lati do fawar joni hon der leede duniya fu wala baado wiide kanyun je joomu dum du konna heba kebe landi mum faawo ni ko Balkisa Hamidu o yew yewde goto biyetede Siddik Musa lati do kan woni horejo hono hawrter pelle do fila hakkeji bibe adama nan yewtere mabbe
Saro funo tilsa wadana suka mun derol dimeki. Dehana anon suka on wawa hetti hakkeji mu. Hanonono Siddiku Musa ardido dental pelle jinganoji hakke suka fanti nirdu majju.
Gadano suka derol dimeki. Dungwani hakke aranu suka on. Mudomu hakkeji suka on fu. Garta deko domu. Gan derol gol hollata. Dung anda omui.
Labi kie kauji gadano suka derol dimeki.
C'est la constitution.
Deuter laamu leedi derol andinore do hakkeji cukaabe derol narral caka leede afrique do laabi jinganaade hakke cukaabe e laabi mu en tokoraaji
hanne gadanol sukaabe ir derol gol hoya ir sadormaaji die rafi gadol derol gol way waddango sukaabe
rafi derol gol no war he cukaabe heewbe der ir cakantaraaji de idum waddanabe du sadornam ko watta dum anda leedi dibe jeya dermu denne be mursi laabi mabbe laataade i leedi hakkeji mabbe du duddi be kebata dum gam wala futobe lima sako be andani tawidu deni be gadanama derol gol leedi di dermu be dima no hani darano hakkeji mabbe fu ko watta burna mabbe mojja be janga lokkol be nyawto der lokotoroji denne to suka wala derol bi leedaku anda ka fu leedi di jeya dermu toy na noy suka o wawi tewtiri hakke mu
denne e keban sadorman derol bi leeda ko na
gonga gan derol bi leeda ko gol no holla leedi di suka on jeya de suka anda ka no muy anda ka to rima anda ta ka to jeya sako wadane derol bi leeda ko
de suka rimama toy yahete ko wadane derol dimeki
état civil sarusi kawji do gadol dereji dimeki himbe no jaha maternité kanfu e biroji sarusuji cuudi kite leedi wakati warde wakati du no wodi pelle balliroje gomnati yilaru wade cukabe be gala derol dimeki gadane derol gol
no wodi ko ɗum jukkira ɓe gaɗana e sukaɓe mum ɗerol gol.
Hannde Allah e moƴƴinol laabi golle Sarusi état civil saroɓe no bawi gari lewru na lebbi ɗiɗi gaɗa dimeki suka mum'en. Suka on waɗane ɗerol gol ɓolum nde yawti lebbi ɗiɗi no wodi ceede ko yoɓe.
Dow ɗum honko habrumi e fulfultili hannde. Assalamu aleykum mbalenta jam waali.